jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alal bare jetti lewru mars jena yamde soki drusti jottamani miden tawa e les maisons de la presse do bomoko do jotti nonodo kabaruji di yumor way galo sekirabon competitivity wiide nyaloma hande wono nyaloma keegena do robelle adnara allando fu yambereji kewdi don anni wadelle hen dum e tawede fu do mali dobe koliti wiide hakkeji rewbe an jabba e leedi kanko noddirteedo Oumou Touré laamiɗo waldende noddirta kafonde o holliti wiide tawede wiide rewɓele ɓe gatti koyɗo muɗen démocratie le leydi meɗen ndi fa hande ne wala fof koɓe jii hono nafaji le leydi ndi oɗo kabaru goɗɗo kasen haɓude jiyadinkoɓe batu mawɗo fuɗɗi ila keñen ɗo Bamako ɗo hakkunde Mali e Algérie nguyka ka ɓangi dow orange ɓe kollitiri ko yata milliardji ɗiɗi CFA ɗum yimɓele orange ɓe ɓe tacci ɗum wona e juuɗe kiliyagaɓe maɓɓe gomɓe le orange monai ɓe caggal muɗum ɗum woni kamɓe cottoɓe kartiji gomɓe le leydi meɗen ndi ɓe kollitiri ɓe garan fuɗɗude murtere balɗe nayyi sikiraɓe wonon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade nyaloma heeɗenade rewɓe le adunara allahndu fu iɗum haani yambinede ley leydi meɗen ndi sisili moɓe cuuɓi hitande hikkande no rewɓele ɓe kaani ɓantirde koye muɗum bangal keɓe ɓe kolliti widdu haalaji kewɗi garana haarede ley hen fa yetto yono haqqeji rewɓe gori ley leydi meɗen ndi kañe tiiɗalaji ɗi rewɓele ɓe jogui nayiriɗi bangal yirwere fa keɓen famtade keɗe Ousmane Dikko
le mali ɗo tabade hakkeji rewɓe ana woɗɗi e laatade ley temedere fuu a tawan capanɗe joyo e jeegom ɓe ana gondi e torraji yo oɗo adana woni mo baale darani rewɓe andini tiiɗala gaɗɗu ko saaha leydi meɗen faabike ɓeydude ɗiɗo tampereji e rewɓe yo baale daraniɗi hakkeji neɗɗaku gaɗi oɗo tawika muyaji yo janguji kewɗi pewtina e rewɓe le tongande hitande 2015 nde heeƴo leydi meɗen daranigo haɓude e bangal juuniru PNLE ujunaji jeeɗe toon debbo kañum e surba goni heɓɓe tiiɗalaji bangal ɓeygu tongui ɗum e juulniru ɓeɗo heɓɓe torra fu keeɓi faabede fa keɓa no nattira e yimɓe le hokkede golleji ɗi hooreɓe PNL hoore darani e wi maɓɓe ɗum ana heewi heddiɓe ɓe andanaka tafen tekkide kumol hono ɓeɗo rewɓe dinankoɓe fa warde e wondaɓe faabika wuytude oɗo golle juuniru ley nokkuji yogaji ɗum e tawede fa hande e ɗum heddi e laatade sugula leydi ley horugol yimɓe e cellal gaɗagol le mali ley temedere debbo fuu a tawan ley capanɗe jeeno e go on hillifaɓeɓe fa warde ele ɓiɗɗo debbo mo hitande yaade duuɓi sappo e nayyi ley temedere fuu capanɗe jeego e jeenaɓeɓe ko fuu takkitama ana jogi torraji tongiɗi e juulniru yo laamu kayi fuu ɓeɗo ɓuuri heewde e ley tongande andinande heedi Amnesty International ley lefo leyɗe meɗen mali yo leydi ɗiɗo ɓerdi caggal leydi Niger bangal dewle karahan laamu kayi woni ardiɗo jokki hen laamu motti fawarde e région ngaji sahel meɗen oɗo kabaru ana e ko sullini laamunkoɓe ɓe uditinɓe du numéro mo mbawɗa noddude mere mere so torraji pewtinama e rewɓe ƴuwde nde oɗo numéro udita warde handen ana ɓuuri laabi ujunere ko o nodda
duuɓinogay ko démocratie waɗi ley leydi meɗen ndi fa hande kanko noddirteɗo Oumou Touré o holliti wiide sa ƴeewi haqqeji rewɓe ana jaɓɓa leydi noon ɓe kollitiri wiide caggal muɗum dow wiso anniyaji ɗi ana ɓame rewɓele ɓe ana keddine caggal keɗe komo sifi dow hen do foccitago Mouhamadou Sama Sekou
lors des événements de mars
rewɓe ɓe ana gonno nder kala immadaraji gadɗa ɗi wattu lewru mars hitande 91 nde e meeɗali nande yimɓele holtinde wiide rewɓe ɓe mbawana suudu baba joguidu tiɗallaji nden kamɓe ardi noon nder immadaraji ka hande ne yiiya foof eɓe kafe nder kala golleji mabɓe ɓe mbawa foye halde haala hakkeji mabɓe soka laataki goɗɗum keɓe kabaru démocratie ɗe peccaka no haniri nawtiriɓe ɗeɗo keɓe ɗe na huula fay memde haala rewɓe ko goto dulla wiide wakkati joni o ɓe gaɗa banggere eɓe mbogiti foye halde haala mabɓe yo sifa bone jamare nde ana huula fay sifade dow kabaru mabɓe koɓe kandi ko foof keɓaka huncanede hoore mine miila wiide nder leydi démocratie gonɗen nden no pottal ana hani nder jogola citoyen en ka wakkati joni o mine metta sanne taykade wiide caggal duuɓi noga e démocratie debbo malinki wawa fe halde dow kasindinde mayre
sakiraɓe soni o gabbiddo bemal ame ande ngal oɗo mbawi nettiri toon miijoji moɗon kawrital sappo e gooɓal hakkunde sappoɓal noon ɓe kollitiri wiide hakkunde mali e Algérie ngal fuɗɗi ila keñen ɗo Bamako ɗo le majjum ɓeɗo dunki ande ɓe garan ɓe miijo dow hen balɗe tati no jiyadinkoɓɓe kani haɓirede kañum e bonandaji gatteɗe wakkati fo ley keeri leydi ndi wakkati nde kawrital ngal waɗannonde ko yata yimɓele capantato joyi en galangaji uruɓe le leydi Algérie kañum e leydi mali ndi ana gonno e maggal keɗe kanko noddirteɗo général Salif Traoré o kanko woni jokka ɗum woni hoorejo ministre en kuminiɗo kabaru ma mangal pat en lele di med indi komo sifi do hen do fachitango Muhammadu Samaseku.
L'événement qui nous réunit ce matin.
Ngal do karuta beta ku o sikki wala e hulitinde pelital lam ko be leedi men kerundirde de hunchande hore kabar denagu kerimen di e wadde imadraji fawde e kala bonandaji chatudi ngondi der nduko o bangal ti allahji kabar terus en kanye torraji der tateji kerol ngul abadan dental bawde meden buraka hasindinede dina wakat jun o kambar dun men jetta fayuti nokku lam ko be leedi alangeri be wattande hakille kala himeji imin jogi so bangal jande so bangal kaki ka an hani mijintinan wide fay boyali jati ndido leedi bandirabe amen daranike almusaddaji transport e jande habugul terroriste en gubbe didi solosabe londirbe armilitaire to alangeri tun
men de la lutte contre le terrorisme
honno biiru min do kabaru yidi puddano do guika ka bangi do orange nyaloma hande no be kolli tiwide ko yata milliardu jidi CFA dum orange tacce dum woni yimbel kiliyanga mudum en gombe leey ko be noddata orange moné ko tiagal mudum non kambe yimbel ciottobe cartiji le leedi ndibe kolli tiwide be ngada murtere mabbe be binde do murtere hani wadde balde nay le leedi meden di fati dum won jayob orange moné be fati utta nokkule mudum ciottobe cartiji be du darna golleji kede kanko noddotede mamadi drame o kanko lami walde ciottobe tiji lele di meden di komo sifido hen do fatitango Muhammadu Samaseku
le 27 janvier passé orange
nyande noga e jeddi livre janvier jabbinudu yimbele orange be pamti kalisi der konti numeroji client en e fufdu nadama bataki holi tawo nawtorike dido almusaddaji tawene faybudu e pamali tagal horgol won ko be pammi wide gullide orange hore mudum pamti kalisi o gullide de anditi non jati wide dun do yultugul sare non ko be landa wide ko be ngadi dun won ko be anditi wide kambe ko be ngadi dun landiki be dun wide so tawi won mobe kumpiti non fadde mabbe yaltinde kalisi o gollirnde holiti wide fay goto martina kumpa wana client en be wana dun gollobe transfert be ndenno ko min ndarata be yo be njoba kalisi amen so wana dun iwde hande ngada murtere golle balde nay fa yottade nyande asawere ndenno min ngada no dogo fewde kala njeyobe ngadobe transfert gollirnde yo ngota gollude fa nyande asawere ne
d'arrêter de travailler jusqu'au samedi
sudu meri mawdu wondu do bomako do kenya be ngadi kawtel mabbe koni faana ngal do kawtel faabe joto yello hono do won luumo wongo do bomako gol be noddirta marché rose kanya fa yotto yo luumo do bibbe ledde gonde sotter no be kani mo intinirede dido golleji kanko noddirta adama sangare maire do bomako do holliti wiide sa jeewi de do nokkule matiti dalaji kewdi nayride bangal ciumuji kede ko mo sifido hen do foccitango mumini sendebu
l'évolution du marché rose de Bamako
Luma Bamako lolildo marché rose hebiti dalaji kewdi wattu fur e dun sumano batemu gila hitane 1997 fa hande mido wondi e yobude nyamale mum so en taykitike yimbele kanbe mo inde lumongo garti hinade golleji mum eden kani barkinde alla kani fede pakraj mido mila ana hani lumoji bamako heedintine sabi didi pewtiti dalaji kewdi kambar mum far de talkimo ingolo lumoji di timma min dari gollirde kumani be kabaru lumo e faabotobe mum totondira hakkilaji fabbe famati dalaji gondito weltere ngadaadi kani ko hani waddede le kawrital chakiterende salla e dum hollite lamu o no projet o hunchante hore
completer le projet un projet n'est jamais parfait
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
rabu jurni den jeyal ne le kreduji di en puddiran do bonamba do ko yata yimbe le chapat nayo gotnaabe gombe le waldi no dirte gere ni holli tamet be jehi be buuto yi do wonon meri mabbe goddo to kanye gendarme suudu gendarme en fa yotto yo do dogotoroji den goni koni faana mudu fab del hono be kan lani nirade yambere mabbe de no dirte 8 mars de be kolla bingule di an kaku mabbe lobbo be kab e nyawuji kebe tedile tunele se urute ngardam fa do kay do walde humnine kabaru cuudi meri le leedi meden de be gonde famminde hono yimbele maire en gotnaabe gombe leey laamu bafula be kani e kay wattu joni o koni faana mudu fa be do wotnaabe jaayalla hono kani yirwi nirde commune ngaji mudien gondi toddi wurute ngardam faado nyafinke do hono yimbele jogibe tiidalaji jiile do won jogibe to nyaw gitebe gonde dewte ton wattu joni o mere mere ko batto yimbele udinere kani en kan dewtede ton wondube golludi do golleji o walde ONG de be noddata asmara be kollitidi be ngara dewtade leey circle goto le region ngaji difu ko bomata yimbele temedi non fa yotto yimbele udinere se wurute ngaranti miniren faado segudo yimbele humnibe kabaru golleji datileleedi meden di wombe to assemblée nationale do hollitaabe be jehi to segutoobe dum gonde jewtaade wattu jono dati gondude e mo'intinede ton ko warta e kilongaaji 10 wattu jono be jewtoto dido dati no golleji di ngori micciteden wiide kanko horeje leddi ndio kanko fudno dido golleji le lewru december hitane 2015 sekirab do katte nyalawmo hande kabaruji meede di mi jooti on sanne hedaade heejo jamen fa hande kedde hedaade hono andirdo onno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.